kuJehova nibonge igama lakhe, nimeme igama lakhe, nimemeze inhlupho yakhe imihla ngemihla. Verse 3, aninkulu yakhe phakathi kwezizwe, imbuso zakhe phakathi kwabantu bonke. Verse 4, mkhulu uJehova udumisekile kakhulu esabeka phezu kwabo bonke uNkulunkulu. Verse 5, ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bayithombe, kepha uJehova walenza izulu. Verse 6, udume uNkosi ebusweni bakhe, amandla nenkazimulo kundlini yakhe engcwele. 7. Nikeni uJehova nenamandla, nikeni uJehova nenkazimulo namandla. Verse 8. Nikeni uJehova nenkazimulo yegama lakhe, somnikelo ningene emagcekeni akhe. Verse 9. Khulekani kuJehova nihlobe obungcwele, thuthumela ubusweni bakhe emhlaba wonke. Verse 10. Anini phakathi kwabezizwe uJehova Nkosi, isa liqinile lingenakushukunyiswa. Thetha icala ezizwe ngobuqotho. Verse 7. Majabule kakhulu, umhlaba uthokoze, maqomo agcwala kwalo. Verse 12. Mawena asim nakho kuwo, ijabule imithi yonke ehlathi. Verse 13. Ebusweni bukaJehova ngoba uyeza, yebo uyeza wahlulela umhlaba, wahlulela izwe ngokulunga nezizwe. Amawubo 97 verse 1. uJehova uyinkosi, umhlaba mawethabe, zijabule iziqhinge eziningi. Verse 2. Amafu